Belulandelela mabhuku akho Belunga belungwe sazokhopha usasemani usazokhopha nithi usasema endo sazokhopha Belulandelela mabhuku akho Belunga belungwe sazokhopha usasemani usazokhopha nithi usasemani endo sazokhopha
Noma kunzima kanjani bambezela wena uzophumele Umdali nedlozi babheke wena mtasekhaya uzwethola injabulo Noma kunzima kanjani bambezela wena uzophumele Umdali nedlozi babheke wena mtasekhaya uzwethola injabulo
Belulandelela mabhuku akho Belunga belungwe sazokhopha usasema Sazokhopha Belulandelela mabhuku akho Belunga belungwe sazokhopha usasema Sazokhopha ngithi usasema Nendo sazokhopha
Qala kwaRhuma mawithi uthi urapele Ngiyathiba uthatha ubima don't forget your dreams Fusha pande Telephone had you feel it more now, she will look pro. Umara Hiletama never mind, but you will be the Babu Ruazama,
Ruazama,
but the Tulababu, what's one a case?
One day, who's a pop and Twana and Yatimbi, son of a pants back, baby, lay in the Laza Kozokanya.
Sazokhopha
Belulandelela mabhuku akho